Kureta baahi wiinglan qabi adeegada nambarada gaaban ee bulshada kala xariirasa xaalado degdeg ah ya shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom bulshada magaalada Xudura gaar ahaan saldhiga booliska iyo isbitaalka guud ee gobolka yaan ka deeqday nambar gaaban ah ee bulshada Sibeesalaanga iyo cabashooyin shoo adeegada caafimaadka iyo amniga iyo kala xariirka koranka nambaradon gaaban ya shacabka lan ka deeqay waliba walwiiga ku daro doonte sidiyon helal lahayn ka jawaabo ka cabashooyinka la xariirta arimo amniga iyo goobo caafimaadka oo mararka qaar bulshada si dhaqseen ka baahdaayeen xaalado oo markii oo jaranka si linku gurmada agaasimaha isbitaalka gobolka Bakoola Aadan Nuur Maalime ayaa markii hore bulshada in sharaxay nambarada iyo shacabka cabashooyin shoo kala xariir koranka oo si bilaash ah hadii oo fadaayeen xaalado degdeg ah iyo ambaahanyiga in linku ugu jawaabo agaasimaha ayaa sidoo kale u mahadnaqay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom oo adeegyadu yaan ka deeqday
adeegyo muhiim ah oo isbitaalka biyaay taas oo kuma deemana qaybta ambalaasta oo way buu ku shaqeeyay si degmada iyo wajiga kala duwan yaa may badad ka degmada ka dhabgabeena anti ambalaasta marmar telefoonka qofka shaqsiga ee leeyahay maana dan sama ama salaway geed may baa ka korray telefoon gaaban oo dadkan ay wada hadlay koran oo markastana la helo aniga geed maana adeegas la ka kordhi ambalaasta nambarkaas oo ah 2500 nambaradaas way buu ambalaasta isku leh nambarkaas gaaban markaa weerd way ba kareeyeen hal taaboy hadii aad falaas ambalaas bas lama taaboy hadii aad falaas isbitaal qabta emergency ga mas qab kasta hadii aad gubaan isbitaal lama daas nambar ka jeel gudbiye hadii aad ambalaas falaas way kareeyeen ha taaboy hal hadii aad isbitaal falaas way kareeyeen lama taaboy nambarkaas beesama ah hadii aad beesa way buu qab kan gijar oo mobile kan gijar free ka weeras markaas tan afar ilaa tan sa nambarkaas way buu yani shirni marnuma way kor taasas in kumshaar aan reer degmada hudur hadii sin gitin may kala ogaadaysana ambalaasta iyo way ka shaqeeyaysa xaalad emergency ah walaalahan weero may buu wal koon ma aamana lan go walaal isku ajisnaas isbitaalka muddo dheer fadaay ma ku weero yani baabur gal ma dareerayo hata iyo isku kor fadaay ma ku weero ambalaas may lahan weere lam xaalad degdega ka jar of dibaha hawo balaamay meel idhaafada ka dhalay dibahaas lan wala ka dhawi dibaha lan oo way buu xaalad kale la dirstay way buu neefta dhabaaso way buu indheer koran indhis baawr kale suuq anti maana us dareer aan awoona anta asalan weere ambalaasta afar ila baatan saaho nambarkaas gaaban ha weerasa mar la maada si ingnaga labaatan isha kontom nambarkaas ha weerasa afar ila baatan saa ambalaasta idad kubeeda idiyaara singay reer degmada hodor eediida maasantiin may kala gadaray nambarkaas mayno aaweeday shirkadda ganacsiga Hormuud oo way waa kaalin weyn gale maana bulshada shaqeyntii ya way waa yani no aaweeday nambarkaas number free ee weesmo koga bahasa aad hoob badan baan tahay weey record lan qaraabada ee lan eelka ee lan deriska ee wala deerin hoob aad aragta nambarkaas ha weeras location ka masameelay road dilay sheegas ambalaas iyo keen goys afar ilaa 20 saacadood shaqeeyay ambalaas eediida na maasantiin